Oh yes, buona senza. Awe. 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 Driver, na siku zote naniona natafuta. Na mnapiga majuu. Napigwa jua mchana kutwa siku kucha. Na sibenze, sibenze, sibenze. Na siku zote naniona natafuta. Nye mnapiga majuu. Napigwa jua mchana kutwa siku kucha. Na sibenze, sibenze, sibenze. Sasa acha njipoze niponde mali. Acha njipoze nigonge glass. Acha ninjoy imetoka mbali. Na ukiniona pita kwa mbali.
Usijifanye unanijua.
Sasa acha njipoze niponde mali. Acha njipoze nigonge glass. Acha ninjoy imetoka mbali. Nakuniona pita kwa mbali.
Sema tena pita kule.
Pita 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 kule. Eish. Oya pita kule. Pita 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 kule. Eh. Nasema pita kule. Pita 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 kule. Eish. Oya pita kule. Pita 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 kule. Eh.
Ongo umuntu uti jaiva, jaiva.
Uti jaiva, jaiva.
Tula nami iti jaiva, jaiva.
Jaiva, jaiva.
Everybody say jaiva, jaiva. Sema jaiva, jaiva.
Jaiva, jaiva.
Hello. Awe kulanina. Usunani sema vibaya kulanina. Si unasemaga unipendi kulanina. Sambona ukiniona unagwaya kulanina. Unangata unapuliza. No kumanisha nini. Ama unataka chapati.
Ama unataka chapati.
Ama unataka wolololo.
Ama unataka wolololo.
Ama unataka kutrendi.
Ama unataka kutrendi.
Ama unataka wolololo.
Ama unataka wolololo.
Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani mbona na kutoa ro. Oh, 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 ata kutoa ro. Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani mbona ata kutoa ro. Oh, 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 ata kutoa ro.
Nasema tena pita kule. Pita, 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 pita kule. Eish, oya pita kule. Pita, 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 pita kule. Eh, nasema pita kule. Pita, 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 pita kule. Eish. Oya pita kule, pita 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 kule.
Ongo umuntu uti jaiva, jaiva.
Uti jaiva, jaiva.
Tula nami iti jaiva, jaiva.
Jaiva, jaiva.
Everybody say jaiva, jaiva.
Jaiva, jaiva.
Watu wote sema jaiva, jaiva.
Uti jaiva, jaiva.
Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani mbona na kutoa ro. Oh. Ata kutoa ro. Yani kama utani tena nje ndani ukicheka na nyani mbona ata kutoa ro. Oh, 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 ata kutoa ro.